Zanzibar. Oh, Zanzibar. Chake chake gombani na odha wa jahazi sukani nimeshika Africa, oh Zanzibar.